for the app and the coupon for the time and my sins and my
YouTube be me black, Instagram too. Sometimes me go sober, sometimes I'm too. I just wanna me na dunga, my visu. Ask how I do, do the better than you. Hey, want me pay attention, not a silly piece. Niki say piga ta uba CTC. Sija kula yako, yo. Ndio niite visi.
Mina kwa romantic, naeza kwa mpisi.
Wana nita goda, timido kata goddess. Hapa mindio board, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, ni lolote.
Hakuna mtu wa mazote.
Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko. Nyama kwa nyama, sijui kama kiss ah. Let a change juice, jai tupaki ah. Nina asali lakini sina bi. Napenda punyeto ndio mana sina bi. Anapenda dina, lipata aji. Mazi gwembe, omulira mwana wanje bangai. Pienga juform ni kubanje, ni chome. Kipienga juform ni kupange. Leta keroma, sikuje ni kumange. Sitage, unga ukande. Ta unambegu, sikuje ni kupande. Niko mavodoma, spirit ni za sande. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko
Mambiro, we unaenda roo. Kakiloso unakuja na chrome. Na minyozi mepigwa tunandom. Kambioni kuchana tukanjong ah. Wanjiro ni kurukie kinjo. Kombero ni kukembe kwa chuom. Oreo more origanero. Waiterero dari ariganero. Oreo more origanero. Waiterero dari ariganero.
Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko ah.
Ina kodoga kwa one gyaba, one gyabora. Ina kodoga kwa one gyaba, one gyabora. Odiwa morango na madama track sana. Ana turi yako soft sana. Sijacha kure dana nilikia masikio pamba. Kuvimba kicho micho mali bigiwa na kada. Nilipenda shate sana nkako sadista shahada. Nilipenda iku sana malaka ni biadi mbota. Matembe nkaekewa kwa kiruma na mogoka. Na badu tukipatana wanade kushkiwa soda.
Oh, orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko.